La 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Kila ninapopita pita yani kwa mitaa nakutana na taarifa zako hivi wewe nitamzima. Oh, mara wengine anasema na wazimu sijui, mara wengine anasema mekula ndumu sijui, eti na wazimu sijui, mara wengine anasema mekula ndumu. Anita, 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 wewe Anita. Umemtuka na mama Radhia, yule mama muza miogo, eti leo najisifia. Anita, wewe si mzima, tena mara nina kungangania, ungali bado mdogo. Anita, nia yako mbaya sijui.
Waite madokta waje wamtibie, waje wamtibie,
wa mwendo kasi.
Waite waite madokta waje wamtibie, waje wamtibie,
mpaka mawichi.
Tampoteza ho,
tampoteza ho,
tampoteza lo,
tampoteza ye,
tampoteza ho,
tutampoteza.
Alivyo kaza tangu udogo wake Anita alipendwa, ila tangu wakue Anita watu awashangaza. Anita, kipi umetenda? Pirika pirika matukio yani wanipa mawazo kila leo, uwanichanganya changanya wangu bongo Anita. Mpaka lala tami mwenzio, nani wakuninongoneza tasikio? Anita, Anita, utaniuma wa.
Umemtuka na mama Radhia, yule mama muza miogo, eti leo najisifia. Anita, wewe si mzima, tena mara nina kungangania, ungali bado mdogo. Anita, nia yako mbaya sijui.
Waite waite madokta waje wamtibie, waje wamtibie,
wa mwendo kasi.
Waite waite madokta waje wamtibie, waje wamtibie,
mpaka mawichi.
Tampoteza ho,
tampoteza ho,
tampoteza lo,
tampoteza ye,
tampoteza ho,
tutampoteza.
Waite waite madokta waje wamtibie, waje wamtibie,
wa mwendo kasi.
Waite waite madokta waje wamtibie, waje wamtibie,
mpaka mawichi.
Tampoteza.